上披着披着。
It's okay.
Never nipile monopoly ni la bofelo Metlotlo ya hako jewa mokhoga di tsebo Like who's gonna take over Dimana ka se survive the changeover But I proved them all wrong as a soldier dawn Some wrote songs I kept quiet and told my team hold on Le mole fifin ke tsepa mo di rhyming And follow where the sound lead And I can do without your favorite beat me Ka dipina tsama ke di kwara to my heartbeat Dintwana tse nyane ka si ba fepile mabare-bare Pampitsa sa mane mare ke difita puo ka go rwala motswako le kgetle la me Ke le tabogi, kori ya me matarela track like Lep tsa me di tshasitswe ka mame Na before ntswa diphoso kopa o ithole right, ithole reg Bona fela, ba batla go mphetola dilo Bona fela, bangwe ba re ke rata dilo Bona fela, banga dile ke jaaka mmino Bona fela, mathata bodula setilo Bona fela, ba batla go mphetola dimo Bona fela, bangwe ba re ke rata dilo Bona fela, banga dile ke jaaka mmino Bona fela, mathata bodula setilo Ke pepa setšhaba jang, ke santse ke gogo Kana kala gata jang ke se godoba Many think we tene, many think we namile maoto But santa re kokota Sam sokolo gaute Juanela santa re koloba Nete ke gore many ya man look the part Many ya man shala top So sad santa ba kolota Line of success ke gona ke fola Many owes in the check ke gona ke di bona Like Queen Bee buzzing, I'm building a colony, ya mame pefela Year after year, by any means necessary Hotola teri muli momo bupilong, except selling your soul Khalin khalokhan, I keep rapping in codes Way ahead of my time, I keep lapping my foes Bona fair, babata humpeto ladino Bona fair, bangwe bare ke ratadino Bona fair, bangadile ke jakamino Bona fair, matata budula sitilo Bona fair, babata humpeto ladino Bona fair, bangwe bare ke ratadino Bona fair, bangadile ke jakamino Bona fair, matata budula sitilo
They keep telling to Skare go bone mo TV Bake le sole ma niggas mo tswako Navy Sea I rescue Republicans, no ID Ke ba kopanye di tlhoko gape, no Samis Even my team ba tlogela go gogana ka matsogo Masimo wa sa tlhafala ka nako ya top So bula matlo o bone o tsamaya ka Skao friend ba ka bo Oxford o tla ja go gym Bona fair, ba batla go mphetola dimo Bona fair, bangwe ba re ke rata dilo Bona fair, banga dile ke jaaka mmino Bona fair, mathata bodula setilo Bona fair, ba batla go mphetola dilo Bona fair, bangwe ba re ke rata dilo Bona fair, banga dile ke jaaka mmino Bona fair, mathata bodula setilo Bona fair, Bona fair, Bona fair
Bona fair.